Odiri kwenu.
Odiri.
Odiri kwenu.
Odiri.
Odiri kwenu.
Odiri yako.
Sons of Africa and Namibia. Ana magwebu kana malacha manwano.
Raso.
Ole vadi kokwe tubinu. Odi konye nelia gidi.
Akombe.
Agugo moto tegune no wao. Come about the Kuro Bodone Noah. Oh, your name, Puna Puna Pomo. Oh, your neck, put them one upon a mob, Bolo Yegu. Oh, your neck, churches in the Bodona Pomo. Oye na bankunwa yi na pomomu olunyegu
akosibe
yegu managu sina kachi neke wabia amuro ni kankanke mo chuku kelo wana gulumegu anono malo makugu adiradi. One Ugo Bugo. Oh, some get a baller on Oma. Oh, bully in a jangala. In a babble, so bully jangala. When you will love you, man, go but on a church, she
is a love.
What a bono mono matana yanisi. Ejirika bogalanya mancha. Okuo kenye kulu, omero nizo meno wa. Omero no tuto mena yaso, inumbu maneje lioku. Yoli maniko kwe. Organizations of Africa. Everyone of me, everyone Nigeria, everyone Africa, everyone Jesu Wanine, Nyoji Namalebum, Nyoja Namalebum, Namarabu Kwevenisi. Oniri, oniri, oniri. Oniri is a shackle of Mundiama, Nikamo. Oh, Yankemo, Oniri is a shackle of Mundiama, Nikamo.
Oh, Yankem.
Sasamasin on Yakuelu, oh, Vodile, Nibo Yankemo. Yelokun beme popola de mojo dogu oyo ma se ni vitebia zeleyes nanu kachuku eze yara eyi kwonazu made munna de alo no sumenyi obodo ma chibu Joseph okudeli. Oba Lonyago, na kwife de obodo maluma. Chifu Mike Indianefo, Sugar Nebe Nato, Ezo Imoma. Chifu Mepe Mbaru, Ishe Mwabaku Nosu Menyo. onye nke mo shivo haise to sunko ide ishi eze na sambara of Igbo ukwu shivo haise to ji akune dozo bi ofutu hajo mofi hajo mo shivo matinu wasu ona ni bono sumenyi emuti mo
onye nke
ogbebi joseph gbajie eze nweta one of ezi nivita gweta n'ibu onye nke mo chiusa felix eze mụrụ na mma agụrụ no one of ezi nivite idu ike obodo n'ihe ala obodo malụ mma chief joseph atazani ogbatụlụ enye zi n'ivite nwanne m bịakene olibadikogwe na akpọkiyo nze clifford ọdịnigwe nwosu ezi ka dị ọ na-eme m ọbụtu chief doctor ifeanyị chukwu adịnnọ omeke nne ya na ọsụmenyi onye nke mo ọnụ na-ekwu n'ụra godewi na ịbapụ mmụọzọ dị n'obi ọsụmenyi n'ịbụ onye nke mo
onye nke
nze joseph okoye ayokoyo di ma bụ nwa ezute nna ọ bụ ezi n'ivite obodo mma sabisi na mma umangụnosi n'ịbụ onye nke mo ma na-eji nnaretọ metola teos na yola adamawa gbatụlomi ụzọchukwu adidas onye ọma ugo na bọsụ menyi antoni okobi industrialist onye ọma bagidi ụsọ chiusa esieso aka bros chinyelugo n'ọsụ menyi n'ịbụ onye nke mụ